We all baby. Hey. We all baby. Hey. Papa non. We all baby. Wait, 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 wait. Papa non. Unim no. Papa non. Yahwehwe no. Papa non. Ne twade ye. Papa non. We all baby. We all baby. We all baby. Hey, we all baby. Unim no, papa no, yahwehwe no, papa no, ne twade ye, papa no, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, ey, wo yɛ ɔbɛbi wo, papa no, unim no, papa no, ne ho afo, kye sɛ wanka, you ready to slay, e go pay, ne speka wo pɛ, ɛnyɛ nketewa, oyi. Hey, bull again.
Obey you.
Hey, Alanta.
Obey you.
Chengalenge.
Obey you.
Hey, ukoye goyidia.
Hey, hey.
Kotrofin kwa krei. Oja kwa dey mayelo.
Onya won, onya won, onya won. Maya ngwari diyo.
Kotrofin kwa krei. Oja kwa dey mayelo.
Onya won. Unim no, papa no, yahwehwe no, papa no, ne twade ye, papa no,
wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, wo yɛ ɔbɛbi wo, ey, wo yɛ ɔbɛbi wo.